down.
Shaga simama kidedea, najikuta unapiga na kujichezea. Mtu ukipenda, you don't care. Ujuu na kukwenda, you don't scare. Nanifumbua macho kama sio dili, na bado kukikucha kwako niko willing. Kufanya vitu kama sinaga akili, nisawa mtu ale mili lipe bili. Na cheka njendani ukufaya, mapenzi ya misala na umizaga vibaya. Pressure inashuka kupanda, kuwaza kuwanda kwa kiza na mwanga.
Mana gwe Kubisiza pressure, mana gwe mkwagara nyosirimba. My baby, kubisiza pressure, my mama mkwagara nyosirimba.
Tantowa rom,
baby,
we utaniua.
Baby,
tantowa rom,
baby.
I love you so much, I adore you. I cannot deny you. Without you, I'm incomplete. You're my number one, girl. Number mbili tatu ine. You're expensive, no lies. Come close and leave it is.
Umeuwasha moyo kuzima siwezi. Sina ujanja umeniteka na penzi. Nimesha yavaa kuvua sipendezi. Na nimesha kasi sogezi siongezi. Wife me girl come to daddy. The way you whine it look so pretty. Sense of style you got that beauty. Namba moyo kuzima nevali.
Nakuwaza nakuwaza. Wota wa mutimo ndwaza. You're the mother, I'm the father. Nakuitaji wewe. Look at the stars in your eyes. The lipstick on your lips. The perfume on your neck. Nakuwaza, nakuwaza.
Oh, si so. Mati potato. Oh, si so.
Mefere, 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 mefere.
Utwale mudanzo zinese nsima. Baliba feko diya kubaba tima. Feel black, sente ngochima. Kano kaimba kamukwano dedication. Edikenzo mubanka no question. Dala sabitu seno shua. Yo, East Africa.